tuko ye afele jana na na tuko ye mami gundi tuko ye boyo geda muwachi yomba bembala bala bala mu Uganda jevudo kutuka wano nengata gata mu vyo ise mumu kwano kutuka wano oto vyenyo mama Uganda osana birunji Uganda obulunji bo mama Uganda osana birunji Uganda ngana ye twawambiwa bakanywa musayi Uganda yetu bajinyunyuta twawambiwa totwaliwe nsi yaffe bajinyunyuse abakulembeze abedda bali balunji nze baloja bali banansi abedda abagaliza ensi yabwe katilaba Uganda yaffe mazima ddala etuse wano abakulembeze mu Uganda yaffe mazima ddala mutunyoze nnyo tukoye echoko bambi tukoye echoko mami gundi tukoye echoko oyogera mbu wachiryofa tukoye echoko bambi tukoye echoko mami gundi tukoye echoko oyogera mbu wachiryofa Uganda yangu mama Uganda jagala nyo yensi yange nayo kuba nazalibwa onkala kase tonna na giza otujoze nyo musi ya pengo kuba nazalibwa onkala kase ngemirimu chabula ebyo kusoma nga byantalo ebyo bulamu nga byabula etaka mu Uganda jakuwamba nedda tukoye echoko bambi tukoye echoko mami gundi tukoye echoko oyogera mbu wachiryofa tukoye echoko bambi tukoye echoko mami gundi tukoye echoko oyogera mbu wachiryofa Uganda I love you day day yes yange mwenkulide my Uganda I love you day day yes yange mwenkulide ngana ye twawambiwa bakanywa musayi Uganda yetu bajinyunyuta twawambiwa totwaliwe nsi yaffe bajinyunyuse banakusimwe mujemba tabire Uganda majitunda da iri mawulire abali benguzi namwe mbabulira enensonga nkulu nyo mujemba bulire bae mupira mwe balengera Uganda majivamu namwe balengera agabi mwe namwe balengera mutubye taka no musolo namwe mbabulira abantu banyivu abantu bako abantu bako sikulimba banyivu abantu banyivu wawula nze nakowa nyo tukoye echoko bambi tukoye echoko mami gundi tukoye echoko oyogera mbu wachiryofa tukoye echoko bambi tukoye echoko mami gundi tukoye echoko oyogera mbu wachiryofa tukoye echoko bambi tukoye mami gundi tukoye echoko oyogera mbu wachiryofa.